Anakuja kafuta kurudi maita na fedha. Ukiniona napambana sana, sishtuke nyumbani alimbaya. Usinikatishe tamaa, najitafuta na pambana. Kama wewe umeshindwa, usizani nitashindwa. Saidie, usiniroge, bora uniombe. Kipewa shida zangu utakufa. Ukitaka uone utamu wa ngoma, ngia ndani na wewe ucheze. Kisa sina unanita mzembe, napambana ta zaidi ya wewe. Ukiniona fanya kazi ambazo wezi fanya we.
Your life is not fair.
Ukifanikiwa raka jua kuna wengine.
Hali mbaya sio poa.
Pesa lali, nyumba kali, vyote nitavipata. Matatizo, shida shida, zote zitapita.
Napambana hadi walosema spiki mbali, wasemi walitania. Sishindani nao, nashindana nali yangu, kesho iwe bora. Usinikatishe tamaa, najitafuta na pambana. Kama wewe ulishindwa, usizani nitashindwa. Usinikatishe tamaa, naipaka Mungu Baba. Hakuna marefu ya sukisha.
Kusumbui, hata sijawahi kukuomba. Hamwamini Mungu, wengine siwamini. Cheki nao weni wanaromba. Silaha za maadui zangu nazifanya ngazi.
Amitishi aise.
Sichoki silali, kilala macho wazi.
Napambana aise. Afya nguvu ndo mtaji wangu. Sijishindanishe na mimi. Urithi sina kwa wazazi wangu, wao wanitegemea mimi. Usinikatishe tamaa, najitafuta na pambana. Kama wewe ulishindwa, usizani nitashindwa. Usinikatishe tamaa, naipaka Mungu Baba.
Next boy.
Enjoy.